What? What? Yo. Life is too short, son. I'll all rest in peace. Kawiziana langa na Mac Malik. Anzisha music.
Classic music.
If that's what I'm doing, Ted, I'm doing well. They said I'm a bad boy and I should be in jail. Every time I drop the shit, street is burning like a hell. What more can I tell? Music is for sale. It's going down, you know how we roll it. Toto mzuri, tabia mbaya, kiuno kashilole. Risasi vidole, radio zambao. Woki lala tuko macho sita pigia bao. Zetu chini chini zao kwenye mitandao. Pini bada pini maneno atusemi nao.
Wasipokuwa makini ndo hawana chao.
When you love na mimi ndo naruka nao. Sema sema nae, nae. Kama nae nae, nae. Haters namba ipatikani ujaribu badae. Mwenye uchungwa sae, sae. Omba mbao pae, pae. Washa mziki ondo wa viti watu wasikae. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Talala vipi na goma liko wanjani.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Talala vipi na goma liko wanjani.
Taku katika katika paka pana kucha. Taku tumia tumia kama unatupa. Viuno vina katika, zina wabuka. Juu wanazivuta, wanagopa zita shuka. Mimi nina warusha, kononi wanachupa. Wengine wapo counter, wengine wanapika. Kwenye gari wanashuka, dani wanajivuta. Mkuja kujirusha, mkuja kujirusha. Mai nimeshika, sauti nasikika. Sauti navumisha, paka inapika. Emu kinashoboka, kinataka kujiweka. Kinataka kumegeka, kinataka nakibeba. Nakifuta kwenye giza, nakichema. Nastuki acha kuingiza.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Talala vipi na goma liko wanjani.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Talala vipi na goma liko wanjani.
Mindo habari ya mjini mina washusha chini. Mindo habari ya mjini mina washusha chini. Nasema shiishi shilole tanambia nini. Nasema shiishi shilole tanambia nini.
Classic music.
Chuchu makazi.